Isiphetho alupheli. Thando lo muntu lona
luncane 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 luncane.
Awu thando lo muntu lona
luncane 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 luncane.
Thando lo muntu lona
luncane 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 luncane.
Isiphetho luyaphela phela luthitu. Uthando luka Jesu lona
lukhulu lukhulu vele lukhulu.
Thando luka Jesu.